Gala maholiday kaKhisimusi, hlala uqhumekile uzijabulise ngesikhathi sesicaca ngebattery liguquba izinsuku ezintathu nangescreen esikhulukazi esiyiHD se-C21 Plus smartphone. Gcina onke amavideo akho owathandayo, nikhumbuzane ngaloyo mzuzu yekhethelo nabayigugu kuwe ngokushesha okukhulu ngosizo lokuxhumana nge-4G. Thola i-C21 Plus esukela ku-2399 esitolo seduze nawe. Ama-smartphone aku-Android akhelwe ukuhlala isikhathi sesicaca.